shuba wa watimpana ambi. Tata nantingo, tata nantingo, uyo washa ye masini. Kwa shuba wa watimpana ambi. Tata nantingo, tata nantingo, uyo washa ye masini. Hidale ningo mawafana.
Hey, how's the water with Zala? We're feeling Zala. Keep ngathi zomama kodwa bathu time malomphele ivala ngobhala joni ithoti yabagqoba mfana ngigqoba ngamanono kahle ngigqoba ngosina umntaka nzimane hutwere umntaka ncazana hutane kodwa mina ngizwe mashalela khelana we mashalela unene kodwa mina ngizwe ngoma bafana ngeke nisendelu unzuzu umntaka ncazana unosibusisa indodala ziyakodwa mina ngithi halo ngizibiza zonke zabafana bekali ngithi ye shenziswa ye shemapemo ijali ngoma ku
Sabana, tingo, yo bailaré más grande.